gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamed Axmed Amir ayaa xarunta dowladda hoose ee Xamar kulan kula qaatay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha dalka Cabdi Kariin Axmed Xasan iyaduna kulanka diiradda loogu saaray sidii gobolka Banaadir loogu qaban lahaa doorasho qof iyo cod ah. Kulankan ayaa lagu soo bandhigay diyaar garowga maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca wacyigelinta bulshada ka gacansiinta guddiga ee goobaha diiwaangelinta goobaha codbixinta iyo in guddiga laga gacansiiyo dhammaan hannaanka diyaarinta doorashada ku qabsoomi karto. Saalax Xasan Cumar afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa warbaahinta la wadaagay qodobada loogu hadlay kulanka.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Maanta waa maalin Khamiisa taariikhdana ay ku beegan tahay 26-ka Diseembar sanadka 2024. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Maxamed Axmed Amir ayaa aqalka dowladda hoose ee Xamar ku qaabilay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha uu hoggaaminayay gudoomiyaha guddiga Mudane Cabdi Kariin Axmed Xasan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa kulanka ku soo bandhigay himilooyinka iyo ahdaafta siyaasadeed uu ka leeyahay doorashooyinka dalka, gaar ahaan doorashooyin toos ah oo ka dhaca caasimadda Muqdisho iyo doorka uu maamulka gobolka Banaadir ka qaadanayo doorashooyinka dowladaha hoose. Sidoo kale kulanka ayaa lagu soo bandhigay diyaar garowga maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca wacyigelinta bulshada ka gacansiinta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ee goobaha diiwaangelinta, goobaha codbixinta, iyo in guddiga laga gacansiiyo dhammaan hannaanka diyaarinta kheyraadka ee doorashooyinka ku qabsoomi karto. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Maxamed Axmed Amir ayaa guddiga u xaqiijiyay kogonaashiyihiisa iyo kamera dhalinta ajandayaasha iyo qorshaha doorashooyinka dalka si gobolka Banaadir ugu dhacdo doorasho qof iyo cod ah, taasi oo qayb ka ah qorshayaashiisa hortabinta u leh, asagoona guddiga u caddeeyey in uu ka taageeri doono dhinac waliba. Ugu dambeyn, gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha Mudane Cabdi Kariin Axmed Xasan ayaa boogaadiyay hannaanka diyaar garowga maamulka gobolka Banaadir ee ku aadan in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo caasimada dalka, asagoona sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay wadeen la tashiyo dhinaca bulshada ah, kulankaana uu yahay kii ugu horreeyey oo ay la yeeshaan mid ka mid ah maamulada ka jira dalka.
Kulankan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii maamulka gobolka Banaadir iyo guddiga doorashooyinka qaranka ugu wada shaqayn lahaayeen qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah.